Yo, good for it. This Motor Town is my city.
The Gusty Hand. Hello, my angel. Mazioni nakuzimia. Hello, my angel. Mbona simu nanikatia. Hello, my angel. Mazioni nakuzimia. Hello, my angel. Mbona simu nanikatia. Usiku silali na kosara. Nashikwa na machale na shindwa kula. Napo smell baby girl na kuwa comfortable. Napenda tuicheze ile ananado.
Napo smell baby girl na kuwa comfortable. Napenda tuicheze ile ananado. Napenda tuicheze ile ananado.
Thanks mama mia. Uzuri wako umenivutia. Hata majibu nitasubilia. Oh mama mia, asante mama mia. Uzuri wako umenivutia. Hata majibu nitasubilia. Oh mama mia. Naomba pija kidogo tuonge na jambo dogo. Tuonge japo kidogo nisikilize. Unisikilize. Nitakupa love, sitakupa stress. Nitapiga goti Mungu Baba atublesi. Tujenge family. Tujenge family. Siku silali na kosara. Nashikwa na machale na shindwa kula. Napo smile baby girl na kuwa comfortable. Napenda tuicheze ile ananado.
Napo smile baby girl na kuwa comfortable. Napenda tuicheze ile ananado. Napenda tuicheze ile ananado.
Thanks mama mia. Uzuri wako umenivutia. Hata majibu nitasubilia. Oh mama mia, asante mama mia. Uzuri wako umenivutia. Hata majibu nitasubilia. Oh mama mia.
Mama mia we. Asante mama mia we. Mama mia. Mama mia we. Oh mama mia. Oh mama mia we. Oh mama mia way.